na majende zinwane angwa so angwa funa majende zinwane angfune majende.
Baba,
oh, now you know who knows what is
eternally joyous.